inoyempaka enuji betese tese uli kwenda ba abantu bonna musanufu kubembaga yo yalero ninabukatsi kwange obulungi wenjagaliza emikwano enfafa na yakasingako kanka weras mama wange owechagwe amazima sanyu sanyu yoka yenjagaliza mwena era mirembe mirembe joka uli muntu abugane sanyu olunaku lwembaga wakusanyuka uli kwenda bana kalulu lwakuba luno lwe lunaku olulindwa kube sanyu lisukirira kangule kobesi enduji esanira lunaku nkalulu eno sikati yoti wenes muganda wange owe mukono Yakalisa mwena era mirembe mirembe joka uli muntu abukane sanyu olunaku lwembaga wakusanyuka uli kwenda bana kalulu akuba luno lwe lunaku olulindwa kube sanyu lisukirira
Olunaku lwembaga wakusanyuka.